Isithombe seshumi sikhombisa. UDavide uba inkosi. Abuya futhi amaFilisti azola noIsrael. Inkosi uSaul netona yakhe uJonathan nabafowabo bafa empini. Benza uDavide waba inkosi kwa-Israel. Wakha ithempeli lakhe eJerusalema entsha. UNkulunkulu wathi kuDavide, ngikuthathe ulusa izimvu, ngakwenza inkosi kwa-Israel. Ngizokwenza inkosi enkulu, njengendoda enkulu emhlabeni. UNkulunkulu wamenza uDavide waba mkhulu namandla okuhlula izitha zakhe.